to number 15. Nani arena, tukatiki makarena, tukukazi msila. Hapa tosaka mihela, warembo kibao, akina Liza, Cinderella, nika please. Zimu sipike nikiwa please, at least nipia show, mia mbili fila tease. Cause after this, always to die, rudia please. Niba, ushacha namba, himo tro, wezi zima, go change your dress. Mami, jume sweat, wili zima, kitu zima, kauna zima. Switchy rich, mzima, mzima, zima, zina waka da. Na ziki zima flashy lights, lights, camera, action to wapatia. Tusha ingia
Kani show, wena shika flaka kosta bartenda. Zwa tenda, zoni mzuka, mwaka kabidi ka extension. Basi, basi situ kam tena, basi, basi situ kam tena. Kani show, wena shika flaka kosta bartenda. Zwa tenda, zoni mzuka, mwaka kabidi ka extension. Basi, basi situ kam tena, basi, basi situ kam tena.
Mwaka chasho hapa ndo itwanga kikomo, zipo roto, kani ndoto, basi leo ime come through. Bump, bump, vitwa tu, matupa za Malibu. Dance floor ni wazimu, kila mtu mwalimu. Kuna wale wanazitoka, kwasa kwasa kisa kata. Yana wale wamezibanza na warembo wanapaka tana. Break a leg, mtu yangu, take a break from daily dishes. Make merry, give your beauty, neze kano sitifungi. Self-service, do it a bit, do my way to very busy. Chap, chap, nina speed, VIP ndo najiset. Wire tap, on my tap, ama group yu kutengeza. Hey yo DJ kanyagia, vako za kukanyagia. Watalewe burudishe, hawenzangu wana hewa. Sunelewa, kuna wale wajilewe, wamelewa. Pewa hewa, toa hela, kauna die to come tena. Pena take you mate ready, tabidi umekaa vyema.
Kani show, wena shika klaka kosta bartenders. Bartenders, wani mzuka, mpaka kabidi ka extension. Basi, basi situ kam tena, basi, basi situ kam tena. Kani show, wena shika klaka kosta bartenders. Bartenders, wani mzuka, mpaka kabidi ka extension. Basi, basi situ kam tena, basi, basi situ kam tena.
Place, uneza kosa ka space. Just in case umeplace order karada instead. Hapa ni full full mzuka, yani full kuchachia. Watu full ni kuburuga. Kwenye mlango kukazia, my dear karibia. Na kwa shuo utapuraia, kani gia na kuambia. Unabadishiwa maramia, kani bia wepewa. Yako favorite choice over here ni kuchachia. Uneza raise your voice, judicia convoy. Strictly KE music, kureplay any joint. Ako quickly kudo this, juu kama kitu ni real. Basi kitu ni real, reason real, recognize real. Na mziki ndio mili, na tukusanya pamoja kuenjoy the moment. Kunganisha kwa na moja na kuspread ile knowledge. Ndio maana si washika shita magoka zimuarunda. Kwenye show tunawarusha, wanatushua kule za kuma au sio.
Kani show, wena shika klaka kosta bartenders. Bartenders, wani mzuka mpaka kabidi ka extension. Basi, basi situ kam tena. Basi, basi situ kam tena. Kani show, wena shika klaka kosta bartenders. Bartenders, wani mzuka mpaka kabidi ka extension. Basi, basi situ kam tena. Basi, basi situ kam tena. Basi situ kam tena. Basi, basi situ kam tena. Basi situ kam tena. Basi, basi situ kam tena. Basi, basi situ kam tena.